mtole ya Bwana, ila roho yangu tu. Zawadi
zawadi gani
mimi nasema Baba Yesu,
mtole ya Bwana wangu,
ila
roho yangu tu.
Baba pokea,
pokea sifa hizi Bwana,
tena
usibariki
Baba, zipokee sifa zangu,
zijaze baraka zako
pia
na roho yangu.
Pokea,
pokea sifa hizi Bwana,
wewe Yesu,
tena usibariki Bwana,
zijaze
baraka
cha thamani kwako, ila roho yangu tu. Mimi
nitoe nini,
Baba, ambacho
kitakufaa
wewe, kitakufaa wewe Baba,
kwako.